nkwasɛm bere ne onua bere aso sɛ obetie nkwasɛm bɔmɔde aso bɛfo bibi ɔban wo no wasɛ wɔ sɛ nkwa asɛm bere du ɛyɛ mosomfo Akwa Hayford na ɛne mo ɛkyɛ asɛm yi asɛm ifi Lifeword Media Ministry hɔ ana yɛde berɛ wo ɔdɔfoɔ a wotie me anidie mu mɛserɛ sɛ ka wobɛma yɛabɔ mpaeɛ ɔdɔmfo mmɔborɔhufoɔ mpaebɔkyiefoɔ gyaa wɔ nkyɛn ɛna akra nyina aba bie ne woaba w'anim akɔkɔ aberɛ a wonhyira no na wonam w'asɛm so ne hyira Awurade bie woma adwene ne neɛnte aseɛ ni ɛberɛ a yɛbɛtie w'asɛm yi afade yɛhɔ adi twerɛ ɔ w'asɛm mu ɔde sɛ wopia mu bia nyɛ ɔyera ba ɛda w' ase sɛ wotie yɛn ɛnɛ Awurade Yesu din mu ana ɛbɔ mpaeɛ ɛyɛ msomfo Akwa Hayford bio ɛna me ne mo bɛkyɛ asɛm yi bɔmmɔde a sɛ wobɛfrɛfrɛ obiara ka ho sɛ nkɔ asɛm berɛ du onua asɛm a me ne wo kyɛ ɛdeɛ a meka no mato ne din sɛ the open door pono a onyankopɔn bie akwanya a onyankopɔn bie ayɛ dɛn ama m pono a wobie sɛ woka ɛdi sɛm no ɛti a ɛyɛ mmiɛnsa na ne yiyi mu nson ɛde koaa kosi ɛwɔtwe nkono ɛne ɛde rekɔ a Awurade se na mehene ɔse me na mekura sɛdeɛ ɔkronkron ani ɛne ɔnokwafo deɛ ɔkura David safoa no na ohene na obi ɛntumi ɛntum na ɔtumu a na obi ɛnhene no ɛseɛ menim nnwuma hwɛ mede ɛpono a wɔahene mɛsi w'anim na obi ɛntumi ɛntum ɛfiri sɛ wowɔ ahoɔden ketewa bi na wodi m'asɛm so na woampa me din amen saa asɛm wei a John ɔhu yɛ abɔfoɔ no twerɛ kɔma Philadelphia asafo no ɛsɛ ɔno Yesu ɔno na ɔkura David safoa no David aseni ne no ɔno ebi bɛ sɛ yɛhwɛ the lion tribe of Judah the root of David has conquered ɔno ne ɛyɛ David aseni a ɔkura tumi ɔyɛ mfitiaseɛ ɛwie yɛyɛ nyankopɔn obi ni n'anim na obi ni n'akyi ei nea ɔka ne na ba mu onua ɔso wɔbue ɔpono bi ama wo a saa ɔpono no a wɔbue ama wo no obie ni hɔ a obetumi atumu na otum so a obie ni hɔ so a obetumi ayɛ dɛn ebie na wonim na ayɛ adesua kɛseɛ hɔ paa sɛ ɔpono kɛseɛ a wɔbue ne sɛ ɔkasɛm bi kyerɛ asafo no ɛsɛ menim wo nnwuma hwɛ mede ɛpono a wɔahini mɛsi w'anim na obi ntumi ntum ɔdɔfoɔ Awurade se onim wo nnwuma sɛ wohu sɛ sɛ yɛwɔ asafo mu na akwannya bi bie ma obi na nnipa no pagya na ɔkɔ a na obi wɔ asafo no mu a na ɔnwinwii ɛna wo nko a na woyɛ wei nyankopɔn sɛ wonim nnwuma nti wowɔ nnwuma bɛn ɛna mebisa sɛ woada no adi onyankopɔn nim mebisa wo sabre onwuma bɛn na wode adi onwuma no yɛ nnwuma papa a sɛ onyankopɔn ani anaa wotiɔ sɛ menim nnwuma ɛnti mebie asa sɛ woda nnwuma pa adi ehwɛ nyankopɔn ane deɛ ne ne tene kane ɛde aka nyinaa ɔde bɛyɛ dɛ ɔde bɛdom onyankopɔn ne kura tumi ne ahoɔden no ɔno na ɔkura tumi ne ahoɔden ɔno na ɛso obia obi ɛne ɛntumi ntumu na ne ɔka asafo no a ana ɛma ani ka sɛ ɔfi sɛ wowɔ ahoɔden ketewa bi ɔse the church in Philadelphia no is commended for keeping Jesus word not denying his name despite having little strength ɔse wowɔ ahoɔden wo ahoɔden ketewa bi nanso wokura m'asɛm no mu ara bɛyɛ dɛn ɛbɛsi ɛnɛ na wonya me mu da na wodi m'asɛm no so na woampa wo me din no ɛde bebia yɛ kristofoɔ yɛnkyɛ ne yɛapa wo onyankopɔn ɛde bebia ne yɛapa wo no ɛde bebia biribi ketewa bi nti ɛna momfa ma asɔre ɛna ɛdɛndɛn wonkwa na ɛyɛ asɔre ɛno nti ɛna ma ɔpono kɛseɛ bi mbie ma wo no wakye wure yi a kasa baako mu na meka no wakye wure yi a abotire a wonyaeɛ na obi baeɛ na ɔteantea no na maame nya abotire na ɔsom saafoɔ no ɛnam saa de akwanya kɛseɛ bi a yɛde made ebie ma no be se se ade bia wuto biara se wu de super bedi se wu ti wanim awariye mu o abrabo mu o se wu ye wu ti wanim na wo yi akoma mu dia ya onyagopo be bi o prokasi ama a obi ntumi ntum da masa be se wada kura e ba be fere wo ne dia hye wo nsem ka kire be de fiasa fune se menim nwuma wo menim nwuma nyina ndi me bi o prama wo aha na mpese be bo ho be se se nwuma be na ye de na di say ye politician say ye asofo say ye yenya ye to ade odwom ah oba gana ha re ho sam se se okoto ade ah na won a woton no wa okoto bi no won a woton no na okurokura phone na obisa se ne ebo ekose e di se ukuko no ukura se sidi numa na sidi du na odo koto a na so mate se ye se don akosura eh ni ya peja niti wo osafo do so na egu asoro demu kusiada eti enwuma pa na wo de na di nana mebisa wo nua osoro na wo bonyankopon so bo but o radi se se menim nwuma nti nwuma biara ye biara e de onyankopon enim akache vede fa safo se aho odin so wo anso onim nwuma se wo bomo din de na mo se enokre na bi wo ha wo ho odin sa na se wo yire ho na se your friend is saying, we don't know what I want this one. I know with the bathroom because if you know, sick as well. Ah, we are then your friend is saying, we don't know why they were sick as well. My kind of crash was say, who didn't cry? Then you go home when you are powder in the air. Ready be beer punamawa. Ubi antimin tumda, ubi antimin kofaka and from real. Be at him for how now my near, they be our bako, grassu, now a quabba. Adwuma dia wudi biara edi kunum dia ba den edi ba brew se wo yare a esa so nyame nim wa ho den no nim nwuma powder na di ntira obo pega mo asori ye christofo ye ye nyame mbai die odofo mo moye na nwuma pedi de bia mi ka se se da be make better kan se on the good attitude no it opens doors a lot of doors and opportunities for us bia konya ene opunu ni akonya bebre ya den edema menu mienu tibini ya mesirao nukwaridie yadie hiya faithfulness faithfulness Philadelphia asafono ukura yesu zagezo bia nukwafua mfahu ndi ebesi mfahu edebatu na brabo seo hiyemu sesikemu obedi yesu echi obaya nukwafua na wedi nechi wahu ayani ya suwazi yangu bonfa Abraham mishirai nishirai Abraham, your firm, the Abraham Bible scriptures, and what Bible could you share? Ah, me, shame, and say, we have no coffee Abraham's Obeciano. Coffee's Obeciano at the age of 75 years. 70 years old for 75 years. A very good Rubia, who's it, cha, who teach ya? Cha, na, ucha, what's a good child, no fear for you now? Master, you mean we are gaza day, when you go boy. A very dear, did you a Chinese house, you mean Chinese cry, and say, but it's as well, you're no coffee and tea. Na opeso di onyankopon na wa fe na asemso di no o di onyankopon asemso eye eje na no eyi yesu koma obofo no se ka kire asafo no se menim onwuma na wodi ne kure akosi ewi do wa ho de yakitu obi de ka kre bia ntwen se wa ho de ba bebre the little strength that you have no aho de ka kre bia wo bia bomoden se wo should be twanamon na menu se wo de tu sa na mon na your life will never be the same. Wa brabo no enya sada. Ye wo se sisaye e betimi aye de aba. Oh. Na adeba kunu se mumem empower Yesu. E twi power Yesu ntem dodo. So how na man ye ba? Se kwadanda ni ohia ni atiti ba. Na ye power Yesu. Mumem empower Yesu. Ye momode se ye ba kura ne din mu. Ende ikusi bro be ba momo yenyina piti na se ese ye yesa akuri mudie bebre ya yesu ari akuri mudie be de bebre asemi efri life word media ministry hall enam de brew minia awuchi mi yakopo obi odun pro ama so obedi no kura mo yakopo wa ono nya mina akura tumi ni ahoden ono hoden sa wo tumi okase mpunu na epunu eni ti de we bia ma obiara obi antimi ntum da e bio san se wodi no krama no wo kra wo jide mu ntinu menim se obi ne ho a obetu atupum ahomane ntumi ntum bantumi ntum obi antumi ntum de amia ka fa ho no eno ne bebam wodi gina se Philadelphia asafo no san se si betimi gina se Philadelphia asafo no dia ene ya ho de ketu bi a wo bia no Onyankopon ayɛ sɛ ɔrendi ahwa mɔda ɛsan sɛ yɛmpa wo ne din no mfa ho awade ketuo bi ayɛwɔ ɛmpa Onyankopɔn din wate mfa ho deɛ sie aware anaa asetena m ayɛ den anaa adwuma asɛm anaa sɛ wodi nokorɛ ɛwɔ nyame mu ɛsan nokorɛdie yɛ tight yɛni nokorɛ wom asɔre a yɛba yɛni nokorɛ wom yɛhu nokorɛdie adi nti ɔdom poro bɛyɛ ne bia ma yɛ mekamfo Awurade Yesu Kristo ma wo sɛ fa kristo sɛ wokra agye nkwa wofa kristo sɛ wokra agye nkwa so a mekamfo yesu ma sɛ nya agyensa kra ne bɔmpa sɛ Awurade Yesu ɛne w'asɛm aba me nkyɛn Awurade ma menyɛ wo yera ba da Awurade bi ɔdom poro ma me bɔso bia meyɛ biara megyae mafa wo sɛ mekra agye nkwa mɛtu anoma wɔ mu wobi ɔdom poro ma me ɔno nyame w'asɛm a waka no megye w'asɛm no di sɛdeɛ a woka kyerɛ Philadelphia asafo no sɛ wokura w'asɛm no ɛnɛ mekura w'asɛm kɔ sɛ kristo wobɛhyira me Jacob ɛso wobɔfo wonhyira me a mema wo nkɔ Awurade nhyira wo no nom Awurade nka ho Awurade ntu no anim a wo no sɛde afoforɔ so wontim telefone a wobɛfrɛ me anaa wode wobɛsɛne me mail email hifordjackson@ymail.com hifordjackson@ymail.com anaa so me phone number yɛ 0244-86-9499 asɛm ifi Lifeword Media Ministry hɔ ɛna mede brɛ wo nyame nhyira wo sɛ wotie nkwa asɛm yɛmsomfo Akwa Hifford bye bye.